Baba, nakuja mbele yako na kuomba uniponye, ni mengi napitia. Naugua, uniponye moyo wangu. Naugua, uniponye moyo wangu. Shida napitia, siku zinaishia, mambo ni ngumu, moyo wangu naumia. Nani ataniokoa? Baba wewe ndo njia, magoti ninapiga mbele yako ninalia. Baba, baba, wewe ndo suluhisho, mwanzo na mwisho. Baba ninaomba, nataka uniokoe, tena ninaomba, nataka uniponye. Naugua, 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 uniponye moyo wangu. Naugua, naugua, nahisi naumia, nahisi nimefungwa, nahisi nachukiwa, nahisi nimetokwa. Nipe uwezo, nipe hiyo nguvu, nataka tu amani, nataka niwe huru. Mwananga alifariki, ninahisi nimeisha, moyoni naumia, ninahisi vidonda. Baba nifariji, sitaki tu kukonda, sitaki tu kukonda. Baba, niponye, niponye, niponye moyo wangu. Nahisi uchungu sana, nahisi uchungu. Naugua, 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 uniponye moyo wangu. Naugua, uniponye moyo wangu. Niponye baba, niponye, niponye, izilo ndo ombi langu.